iyadoo ku jira bil ramadaanka ayaa haddana wali baajaray jiilal sabab iyo biyaran dhammaan gobollada dalka kureed markii la waayey roobka deerti iyo guga dadka anka badan oo saameynta ku weeldhidiya waliba kumid aha bulshada barakacyaalka gaar ahaan dadka baahiya gaarka qaba oo ku nool duleedka magaalada baydhabo raatariyaha madaxweynaha dhiniga bilaanta p p maxamed aweesa oo wakiil ku haya maxamed mukhtar colaada iyo bilaawi in bidaaminga aan sameeya dadka baahiyaha gaarka qaba ku noola kaamka al aaminga biyogun oo walbadan oon qabado doonaa dadkunga gudoomiyaha dadka qaba baahiyaha gaarka ee kaamka al aaminga saciid cusmaan gaabow yaa u mahadnaqay la taliyaha madaxweynaha dhiniga bilaanta p p maxamed aweesa oo biyogun hadirsidiya
anoo ah saciid cusmaan gaabow liaraw kaamkan dhoolayaasha laamiin anoo mitilaw alxamdulilah walaalaana arday dalaad oo soonkunguda ah raashin daaqahana deersidii alxamdulilah haddana biyo arday qoollayaali qoolkii layaali alxamdulilah walaalaana qoolkii oo biyogii la yaalaan aninki jibaabtii kharalaasi jazaakum allahu khaira kalena walaalay arday hadalkii ada markaasay nin ballanqaadi ballanqaadkii oo biyoyaayan haniin fuleede jazaakum allahu khaira kalena alxamdulilah walaalaana arday markolayma ah lamama ah alxamdulilah soonku arday galantiya badan hani deerahayta eed iyadan maasanta owlaadeena baaraa laan kuwaala owlaadeena baaraa laan kuwaala ilaahay wiina waahidow meelihaanagbidiina walbadanoo barkale allaha geli meelihaanagbidi walbadanoo barkale allaha geli meelihaanagbidi walbadanoo barkale allaha geli ilaahay wiina waahidow arday meelaha dusurintan meel ka sarayta ilaahay geysi arday adduunya iyo aakhara adduunya ma maarsan aakhara jinni ilaahay inkaasa ilaahay wiina waahido adduunya ma maarsan aakhara jinni ilaahay inkaasa muraadkii adduunya aakhara liibaan godobe allaha sii ilaahay wiina waahidoo jinaa firdoosi allahanka bashaaray ilaahay wiina waahidoo walaadeeni baaraa lankuwaal waaladkii intii dhali intii la dhalati arday dhammaantio arday fashodhan dhammaantio arday maynka bay dembasho i dembi waaladkio allah haska dhaafa dembasho i dembi waaladkio allah haska dhaafa intiya arday hayaee jidini ilaahay wiina waahido yoon saantiya qaadan ajariya sanaad laankooba korna allah ka sii muraadkio yoon adduunya aakhara ilaahayn sakhira adduunya aakhara muraada layn muraadkiyo layn ilaahay yoon insakhira walaalaana may koodsadaane kaamkan dhoolayaasha laamiin oo anaka hadalaa may koodsadaane inii dharkiyidni inshaanta inii arday dharkiyidni siida inii arday daqarsoonki arday inii daqarsoonkin dhoole wal kibiyaana waaysagna arday adii baragahayta kaliilka iyo kuleelka adii baragahayta walaalay alxamdulilah galanta markoo maa biyo nasiidi raashiha nasiidi laakiin alxamdulilah hadday mayli roosoon oo gebagaba dagarsoon aan baahangna dharkiyiid aan baahangna may fadaana sidhagse walaalay walaalaana baby ato arday khaar allah kasii jazaakum allahu khaira kalena walaalay may fadaana walaalaan baby dagarsoon inii ada noo dhiibta inii ada arday dharkiyiid noo niifaraha siida dadka oosada waa arday adduumaadka angla farahayaan unuun angla fara noo fadaan oo bilaahay ar insha allah ilaahay kusog adig koo tuubaayna ilaahay wiina waayo adina galanta allaha kiingeli may fadaana dharkiyiid iyoonay dagarsoon intaasa koo codsadaan arday walaalaana baby ata khaar allah kasii jazaakum allahu khaar arday dhammaanta arday ilaahay wiina waayo hilka allak makiyaaboy meelaada suulinta alla makiyaaboy muraadka adduunya aakhara khaar allah kiin sakhara dagarsoonka iyoonay dharkiyiida koosuwaan
xilliyada bilo ramadaanka oo kaliya weliba habadaya dadka wala sadaqaysadawa iyadoona landu ayagua dadka walaalaha walaha dhiibidanga iyadoon hadeer siyaayanga biyo iyo raashinka nocyadii shalduwanga